bakunzi b'ijwi rya Amerika ndabasuhuje aho muri hose muri kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington. Ikiganiro muri sanga uyu munsi kirakomereza kuri kudeta yabaye mu Rwanda yakuye ko Repubulika ya mbere yisimbuza iya kabiri. Tugeze ku gice cya gatanu tugerageza gusobanuza neza ibyabaye amayobera ku mateka y'u Rwanda. Ibyo birimo kudeta nyirizina, ibyayikurikiye, abayigizemo uruhare, n'aho bamwe mu banyapolitiki bazigiye. Ese ibyo byose biva uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yarabizi? Icyo tugamije mu biganiro byose tubagezaho byagiye bifata isura yindi uko bikurikirana ni ukubagezaho amateka atagoretse. Burya amateka agoretse arateranya, ntiyubaka, ntiyunga Abanyarwanda n'igihugu cyabo. Dutekereza ko n'uwaba gikomeza kugoreka amateka abigambiriye, turavuga muri iki gihe tugezemo, arubakira ku musenyi, ntacyo afashaho Abanyarwanda kuko kera kabaye abariraye bazariba. Ibi tubagezaho ni intangiriro, ariko kandi tunabashimira mwese aho muri, icyizere mutugirira n'inkunga y'ibitekerezo mu gutera umunsi ku wundi. Nanone nsabe umunyamakuru wacu Venuste Nshimiyimana akomeze abagezaho ikiganiro kuri kudeta. Venuste, mikrofoni yawe.
Urakoze cyane Etienne Karekezi, mbahaye ikaze mwese mukurikiranira hirya no hino ku isi ijwi rya Amerika. Dukomeje ibiganiro byacu ku mateka yanditswe n'ihirikwa ry'ubutegetsi mu Rwanda muri 73. Muri kino kiganiro turumva ubuhamya bw'umubyeyi wapfakaye akiri muto. Turumva kandi Andreas Batware uvugwa ko ari we wa mbere wabwiye Perezida Juvenal Habyarimana ko hari abantu biciwe mu Rwabayanga mu karere ka Bugesera. Turumva kandi ubuhamya bw'uwahigereye.
Iyo mirambo yari intact, abantu bari bambaye n'amasaha, bari bambaye amasaha agaragara, ariko baratangiye kubyimba inda no mu maso tubona babyimbye.
Ndetse n'andi makuru mashya y'ahandi bajugunywe mu kaguhe hafi y'ikigo cya gisirikare cya Bigogwe. Ikibazo mwese mwibaza, Perezida Habyarimana yaba yarabimenyaga?
Ninde wishe abanyapolitike babo muri gitaramo? Ati abo bantu barabanyica, ndatarakaje. Monsieur le President, bakwicanye abantu ntabwo uza babinshe? Arambwira ati ntabwo mbwiza, ariko biraboneka, tubaragaragara ko bahari. Ibyo ari byo byose njyewe uko mbibona bishwe na Leta.
Izo nizo ngingo nkuru z'iki kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Dutangiye iki kiganiro twakira umutegarugori n'abagweranye eshe yabuze umugabo we Hodari Ali wari umuyobozi mukuru ushinzwe ubutegetsi n'imibereho myiza y'abaturage muri presidence. Kudetiba Agnese Hodari n'abagwera yari wabimuyunzwe mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama. Mwatubwira uko umugabo wanyu Bwana Hodari Alipe yafashwe ku itariki ya kane z'ukwezi kwa 2023.
Nari nagiye iwacu navyumvise kuri radio mutansubira rero ikiganiro nsanga baramutwaye ntabwo twongeye kuvugana nawe ntacyo nakubwiye.
None icyo gihe mwakoraga hehe mwebwe?
Nawe nakoraga muri MINISFADECO, Ministère de la Famille et du Développement Communautaire.
Iyo yategekwaga nande icyo gihe?
Ubundi mwakora bwa mbere hari Shiramaka, hari Serubuga.
Serubuga niwe wahategekaga?
Niwe wari umuyobozi kuko bari bafashe nyine kudeta yari yabaye ubwo basimburwa n'abasirikare nyine.
None uwo Colonel Serubuga wagutegekaga wigeze umubaza aho umugabo wawe yagiye irengero rye?
Ya yewe navuye ino navuye aho ndi iwacu kuwabo umugabo noneho nasi icyo nakoze yewe nagiye kumubaza niba nzasubira ku kazi. Hanyuma rero yahise bami bari wahubwo insitipandi nyirukana ubwo ametangira mu rugo buracyantura abana ndataha.
Wamubajije iby'akazi aho
nagiye kumubaza umva nibyo byabaye ntari Kigali. Umva yewe byabaye ntari Kigali noneho nzagusubira rero nari naraje iwacu noneho njye kwa Serubuga nagiyeyo ngiye kumubaza niba nzagaruka mu kazi we yampaye bari winyirukana ako kanya
ahita kwirukana.
Halo
wiyi ndabumva.
Yaranyandikiye ambwira ko ngombwa no kubaha inzu yabo.
Yego
ubwo rero kuko bari banyirukanye n'inzu yabo ni Kigali narayibahaye bahise banyirukana burundu ubwo nta kazi nongeye gusubiraho nasiye ku kazi kubwo harimo muri 79.
Icyo gihe cyose nta n'agafaranga k'imperekeza Serubuga yaguhaye waragiye ubaho wenyine utunga abana wenyine?
Ariko ubwo yamperekeza atera ahaye soko fada ngo ni ibintu byoroshye bikomeye habe no kuduha ngo situasiyo ni ikintu gikomeye cyane. Nakoraga muri kuriye arshibe urumva kera habaga ibyo bita kabine igihe wakoraga muri kuriye arshibe. Ubwo nakoreraga Shiramaka ni wa Shiramaka asimburwa na Serubuga.
Ariko nyibutsa hari akantu numvise mwari muturanye no kwa Perezida Habyarimana nibyo?
Kandi twari duturanye umwana we yishyizemo imikoni kwa kundi bajya imirenge hanyuma baza kuneka amasherekero nyabakiriramo nari muto cyane gana 75 nyamukiriramo umwana
arakira
nitwaga niba ari Jean Pierre narabibagiwe imyaka ni myinshi twari duturanye cyane
nibyo
Habyarimana yaretse hirya y'iwacu agatari muri twa Gasegu nkaba ari twe dukurikira ariko ntitwavugaga rumwe.
Ibyo bimaze kubabaho bigeze baba tabara mwigeze mumva bamenyaga kuru kanyu genda bavuga bati bari abantu
twabikiwe n'abapadiri naho ntabwo tuzi ufurwabaga abapadiri naho twashiriye mu mitima dusigara n'abana ari batoya ariko twarabareze barakuze turashaje twebwe turananiwe nta kundi.
Muri ababyeyi b'indashyikirwa mwakoze akazi gakomeye cyane
cyane Imana yaradufashe. None se wowe umugabo yapfuye kuri 31 ajya nsigaye mfite 25
abana urabarera urabakuze
imyaka itatu ndafite umwaka umwe
icyo gihe wari unakuriwe
ari mu nda ubu ni padi.
Imana imuha amahoro n'umugisha.
Ariko ubundi murashaka kugira iki?
Icyo dushaka kugeraho ni ukugira ngo nk'iyi myaka igeze kuri 47 wa mubyeyi we utarigeze uhabwa ijambo ngo uvuge akababaruka kuri ku mutima ngo uvuge uko byakugendekeye uvuge uko wareze abana wenyine uko baguhambije riva bakakuvana ku kazi ngo uvuge ubaze unabaza aho umugabo wawe yagiye. Ijwi rya Amerika ririfuza gufasha Abanyarwanda kumenya ukuri kugira ngo bubake u Rwanda ruri imbere kandi
ntacyo bizatanga biriya.
Icyo bizatanga mubyeyi nuko
babariye bihagije tudafite n'umuntu udusangiza umubabaro wawe. Muranyumva?
Ndabumva.
Twarababaye birenge tukwemera ariko ntakundi. Mugira mutwihorera twe twapfuye kera twarangije
gute? Ntabwo nabona uko ngushimira kuba wemeye kuza gusangiza bumva by'America umubabaro wanyuzemo kugira ngo bumve ko agahinda kawe atari wowe nyine ugafite ari nabandi. Madame nabagwera kimwe nabandi bapfakazi bagera kuri 60 n'impfubya 100 bamaze imyaka 47 bibaza aho babo bagiye kubera ko twabonye andi makuru mashya bitewe nuko ijwi rya America ryiyemeje gucukumbura ubudahwema nibyo twabasezeranije ntitwifuza ko hagira ugoreka amateka y'ibyabaye kuko amateka azaza yazabimubaza mu kiganiro giheruka twababwiye ye amakuru yabarasiwe mu rwabayanga reka nongere mbumvishe icyo Colonel Laurent Serubuga wari wungirije umuyobozi wa Etat Major yabivugagaho aratangira avuga uko yakiriye Lieutenant Simon Habyarimana uvugwa ko yari yoherejwe mu butumwa icyangugu
Lieutenant Habyarimana mbona araje amate ati mvuye icyangugu ati hari abantu munyamukikwa mpaye ngo tubabarize ino I Kigali ati kuko perezida y'icyangugu nta security ifite hanyuma chef d'etat major yakohereje muri mission ntugomba kumukorera nibura raporo somere ibyo wakoze ugezeyo ikikuzanye n'igihe uzasubirirayo ni kugira ngo tumenye niba twagusimbura kuko za dosiye z'iwawe zigomba kutadindira ati ndabikora komo le chef de bureau sur le sujet de yakoraga raporo directement chef d'état major ntabwo namubajije ngo se barabikoze cyangwa ndi wabikoze ashize nka 3 semaines le président niho yambazaga tese Lieutenant Habyarimana yakubwiye ko abantu yavanye icyangugu yabajyanye mu Bugesera ntacyo yambwiye mon général ati se batware professeur batware ambwiye ko ngo yabisha akabajugunya mu rwabayanga
kugira ngo impaka zishire reka twumve Andrea Sebatware wari prefe wa Kigali uko yamenye ko bishwe uko yababonye n'abategetsi yabibwiye Andrea Sebatware mbahaye ikaze ku ijwi rya America iyo nkuru yabo banyapolitiki bapfuye biciwe hafi ya rwabayanga ni mebwe mwayimenye mbere muyigeza ku butegetsi bukuru mwatubwira muri make y'ukuntu mwayimenye
uko yabivuze ntabwo siko byagenze kuko cye na prefe I Kigali noneho niza kuza kubona raporo y'abagurwomisi wa komine Gashora avuga ko hari abantu benshi bari mu rugoko nubwo mbabwiye abasuprefe uko ari batatu bamarezemo bose barapfuye abo twari kuri icyo gihe rero tujya ku rwabayanga tujya kwareba efekitima dusangamo imirambo imwe ndetse ntisatangiye kuyikura ku buryo kishobora nagisa n'icyasibye kubera imirimo bagiye bazugunyamo bagisugunyamo noneho ariko abo bantu mu bari bakigaragara n'imibiri yabo ni iki ariko ntabwo sinakubwira ngo ukuntu bari bameze
ariko niba bakigaragara hari abo wamenyemo ko benshi mwari mwarakoranye wari ubazi impamvu utabamenye ni uko bari batangiye guhinduka
muri bo nta n'umwe arashaka kumenya kandi harimo abanyine muvuye ko impyisa zakuye zagiye rwose imusozi noneho icyo tujeje ubwo ngeze I Kigali nakoze raporo nari cya minisitiri wa interiyeri ubundi kumategeko ko byagenda kuva ku gihe cy'Akayimana n'igihe cya Habyarimana iyo prefe akoze raporo kopi yenda direct kwa perezida noneho uwo mbindabandikire kubyo bimeze noneho nta reaction nigeze mbona ari Habyarimana sinigeze mpura nabo ari muri sezon etedieri nkinga mbashi noneho iyi raporo maze kuyikora nyohereje nta suite yigeze mbona
Andreas Batware urashaka kumbwira ko wabonye abantu bapfuye mu rwabayanga ukorera raporo prezida wa Repubulika na ministeri w'ubutegetsi bw'igihugu abo bantu ntibigera bagusubiza
na reaction nta bantumije nta bantu kuri telefone ngo mbaze no
none se nimba bataragushubije bisobanuka gute ko Laurence Rubuga yavuga ko prezida wa Repubulika yabimenye ari wowe ubimubwiye. Hanyuma se Rubuga we ko yari chef d'état major kandi ibintu byabereye mu karere ke kandi bivugwa ko abo bantu barashwe n'umusirikare we nkuko yabyemeye ejo bundi kuki atagushatse ngo akubaze.
Nta muntu wigeze ambaza ari kuri telefone ari ukumpamagara muri telefone cyangwa se wansangiye mu biro.
Noneho rero abo bantu umaze kumenya ko bishwe uwo muri iyo raporo yawe atubwira muri make y'ikintu wandikiyemo perezida wumva cyari kikuri ku mutima wigeze umubwira uti b'abanyapolitiki babarasiye mu rwabayanga kujya mu kintu tukimenye
aho nari kuba ndi yegeramante nta muntu inongeye kubwira ko kandi ziko nyine yabe abanyapolitiki witwa vrai politicien w'igitarama nari mu ariko bitari gushishoza cyangwa iki ari n'abantu basokoye twara turi kumwe twagomba kwamenyera ritmo nta plaisirpe nta muntu n'umwe muri bo nigeze mbere
imirambo yose mwarayibonye cyangwa uko abivugaga ibyo yari mu rwabayi
shoboka twabonye iri hejuru twabonye abari hejuru ubundi ni kuri nka burote abarega kamplisiye itangiye kunuka ifu shoboka sidirabete donc hari niyo ikiza kwizihiza hanze ya y'ubukoko yanga ubundi ufite burote ni bagomba bamwe bagiyemo abandi bari hejuru
wigeze utekereza ku mpamvu iyo raporo wakoze ku kintu nk'icyo ngicyo itigeze igira igisubizo
ntabwo nabyibazeho cyane ariko ngiye ko muri reaction tunoromaro nabuze ubwo nta reaction abaye ni ukuvuga ko bo baba bari okura turashe icyo hasi ngo nizise ko babyizi kuko iyo bagiye batabimenya
bari kukubaza
cyangwa se bakajya ku cyangwa se inda bagiye cyangwa se inda bagiye kureba simbizi bagiye kureba batambwiye sinamenye ko bagezeyo kandi ahantu hadatuwe ku buryo abantu bahageze uretse Hazare yaba nko kuburwa gake cyangwa umukozi n'umuhanyi akanyura ariko nta ni kure y'abaturage babe bahari ni kure y'abaturage bari batuye ku buryo n'ababasize mbunda nta muntu wazumva ndongo byagera mu kirere gusa ndongo n'ahandi isole
Bwana Sebatware inyuma y'iyi myaka yose umaze kumva yuko hari abanyapolitiki baguye mu rwabayanga ugasubiza amaso inyuma ukavuga uti wasanga hahandi nagiye ariho hajugunywe bamwe mu bo twakoranye icyo kintu wagitekerezagaho wumvaga umeze ute
ntabwo nigeze numva nkuvuga ko hari abapolisi baje mu Bugesera ntabwo nigeze byumva rwose ahubwo ni buri wiko musare ariko ni bizwigire bo bavuga ko urabona hari igihe hari igihe amabandi nigeze ku
ibyo by'amabandi nibyo Serubuga nawe yavuze ariko tuza gusanga
yego ibyo by'amabandi hari amabandi yigeze gusana aho yahagurukiye yoteraga mu bihugu bitatu mu Rwanda muri Congo no mu Bugande kandi akabatandukasiyo abo rero prinsipo hari uwitwa Rutare we bamurasiye mu gace ko ku Murindi hari urabona na wawundi bakundaga amabandi yagendaga acunga mu ngorofani Ruteresi uwo rero nawe nicyo gihe yamugaye agomba kuba aricyo gihe bamukurikiza izina nikore ngo babivuga ariko yari kubona ubona umuntu kana mabanda amucunga mu ntuza mu ngorofani ariko we na Rutare nibo ngo barabashe nyuma yaho ntabwo yongeye kuba nk'uko byasanzwe.
Nawe urashaka kumbwira nka seru ubwo ibyo yambwiye yabanje kumbwira mbwira ko abo bantu barama bandi
ikewe aba amabandi nzi n'uwo wari umutware wabo muri cyo gihe cyagiye babanje gutegeka bahongo gutera gatarina urabona ndi mu bakongo batera gatarina abanyakigali hafi ya bose babaga umuntu yajyaga mu rugo zaka azi ko nyitana atari bukoke abatuyanze buru dora vire cyangwa se muri perishi umubandi bise kumugaragara bakabivuga bavuga ko ashoboye kumufata ahubwo banze ko bakifika baramurasa abapolisi n'uwo rutare ariko ibyo kuvuga rero ko abariya bo mu gisara ko ari amabandi ntabwo ntawabiri
ko ari prefe wa Kigali kandi Kigali muri 1930 muri prison nkuru ya Kigali hari abanyapolitiki bahafungiwe hari abanyapolitiki waba waramenye ko bahafungiwe nk'umwe cyangwa babiri
oya ntabwo ngiye kugenzura kuko ntabona nari maze kumenya ibyabaye ku bandi ntabwo nigeze kujya ku
wari umaze kumenya ibyabaye ku bandi ni ukuvuga iki
urabona bimwe bya bamuvoma babuza kujya gusura amapiso urabona ntuza
Nkurunziza
mwiza twe twari tunaturanye we rwose yamutekereje uko byamugendekeye ariko rero uretse ko kumenya abari bafungiye au départ abari bafungiye muri prison y'i Kigali nabibonye muri yari sengeze gusohoka yanditswe n'imbaho
ntabwo bigeze bamenya abantu babo aho barengeye ntibamenya aho bahambwe n'abantu bagifite icyo kintu cy'intimba ku mutima kandi cyo tugamije ni ukugira ngo tubafashe guturuka kururutsa imitima nicyo wababwira
ariko sincerement umuntu wabaye kuriya umwana warumeze neza akabiza kwibona ari mu kire ari mu hanze nurese urese kwagize imana bakabara kuze ndetse bakabona yende nuko biga abandi hari n'abatarashoboye kujya kwiga nta urese ku magambo gusa nta kintu se nawe navuga ikiza cyose cyari gikwiye kubakorerwa bari bakwiye kugikorerwa ikihe koma sinizi ariko ubundi njye nifuza ko icyo bifuza babona gishobotse bari bakwiye kugihabwa.
Andrea Sebatware ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Urakoze nawe Venice.
Abatuye mu Bugesera muri ngenda hafi ya Gako na Rwabayanga bahageze abantu bakimara kujugunywa muri urwo rwobo basanze bareremba bacyambaye amasaha ku maboko bavuga ko batasaga n'amabandi. Kasirida Mukamurigo yaratuye muri ako gace kaze neza ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
None navugaga rero ibyabo bantu batawe mu rwobo rwo mu Rwabayanga nagira ngo mutubwire hari icyo mwabonye mwakunganira Sebatware byavuze n'abandi bagiye baduha ubutumwa ku bantu bahajugunywe.
Abo bantu navuga ko bajugunywe mu Rwabayanga batahanga mu Rwabayanga mbabona ndi muntu wari wacumbitse wacu yahamutse noneho abwira ababyeyi banjye ko abantu bo muri ako karere bafite ingorane ko hari abantu imirambo iri kureremba mu rwobo Rwabayanga noneho uwo munsi nagombaga kujya i Kigali ngiye niho nategeraga imodoka nsubira ku ishuri turagenda imodoka nateze y'ikamyoneti nizo twagendagamo icyo gihe abantu nibyo bintu bavugaga gusa noneho aho hantu kubera ko hari ahantu turistike abantu bari basanzwe bahagarara bakajya kureba ayo mazi ari ahantu mu mpinga y'umusozi twarahageze imodoka irahagarara abantu ahubwo bari kuvuga ngo ngo twumvise ko abantu bambaye amasaha reka wenda turebe ko twakwikorera mu ayo masaha bose bari muri iyo modoka turagenda aho hantu jye nari nsanzwe mpazi noneho abantu hari imirambo ireremba ntabwo navuga ko impyisi yashoboraga kurya umuntu ariko wabonaga ko zagiye zigerageza agaragara ariko aratangiye kubyimba inda no mu maso n'ababyimbye sinzi niba wenda nk'umuntu wabaga waba ufite mu muntu yari kumumenya ariko igihe tukiraho abantu noneho bose bona bagize ubwoba twumva imodoka twabyitaga kizunguzungu ziri service de renseignement o i duhita tuva aho ngaho dusubira ku modoka noneho iyo modoka yindi ikata ijyayo ubwo nge yarateteraga ndavuga nti turapfuye turashize noneho ariko ubwo umushoferi nawe arihangana yatsa imodoka imodoka turakomeza turagenda ahantu hari hakiri ishyamba nta bantu bari bahatuye noneho ngeze i Kigali bwo ahantu nacumbikaga ni kwa musaza wanjye nduta nk'imyaka icumi ubwo ntangiye kuvuga inkuru bya bindi by'abana arankurura anjyana hirya muri koridoro aravuga ati ibyo bintu ntiwongere kubivuga uteke uraza kugira icyo umbwira nta wundi muntu uri kubyumva ati ntiwongere nuko noneho ubwo ndicecekera ndagenda njya kumwe kureba abana bari mu gikari ubwo nyuma musaza wanjye aza kumbwira ati biriya bintu ni ibintu bikomeye urabizi ko mperutse kugira interrogatoire kubera ko yari agifite ifoto ya perezida Kayibanda mu nzu noneho hari abantu bamureze noneho baza kubimubaza we ababwira ko ayifite nk'uko yayishyizemo ari perezida wa repubulika ko n'indi yundi mu perezida izajya kuri urwo ruhande yarayihashyize muri salo yezo z'abaperezida bombi zari zihari nyuma rero yaje kumbwira ko ari abantu bariya bafashwe muri za 73 bagomba kuba baricwe muri za gereza ahantu cyangwa se barabiciye aho hantu ubwo rero ibyo bintu nge narabibanye ariko nyuma amaze kuba mukuru narabivugaga nyine bariya abantu bo mu rwobo rwa Bayanga nshimishijwe ko rwose ubwo na ministre Sebatware yahageze nge umuntu twaganiraga namubwiraga ko hari abantu bashobora kuba babizi neza nka hari abazungu bari batuye inemba hahoze ari somerwa hari abasirikare bari hariya igako n'abo bantu bo muri service de renseignement nuko icyo gihe yategekwaga na rezi ndakaba atagihari ariko afite abantu bakoranye bashobora kuba yakoresheje bakabohereza aho ngaho kuko aho nyuma uhereye uwo munsi twanyuze bahise bahashyira bariyeri nta muntu wongeye kujya ajya gusura urwobo rwa Bayanga kugeza igihe ngewe nagiriye bwa nyuma mu Bugesera ni 1994 nta muntu wari wajyaga ku rwobo rwa Bayanga uwo muhanda bari barawushyizeho bariyeri barawufunze.
Urakoze cyane. Akabazo nshaka kukubaza unyemerere ngo usubize inyuma gatoya, wumvise ibiganiro bya mbere aho Colonel Serubuga yavugaga yuko abo baharasiye ngo yari amabandi, nubwo bwose n'amabandi atagomba kuraswa gutyo mu gihugu kigendera ku mategeko, ariko na Sebatware akavuga yuko bamubwiye yuko abo bantu baharasiye ari amabandi, ariko we akavuga ati wabyumvise ati amabandi tuzi yarasiwe ahanaha ayo ngayo yo mu Bugesera ntabwo tuyazi. Woko abonaga bari bambaye n'amasaha na mbere y'ukura na musaza wawe, wowe ibyo wiboneye umwana w'umukobwa mukuru ujya kwiga wararebye abo bantu bariremba ubona basa n'amabandi?
Nta mabandi yarasiwe yigeze arasirwa aho hantu kubera ko icyo gihe urumva twari dutuye muri Ngenda, ntabwo ari kure cyane, inkuru ziragenda. Uwo mugabo waraye iwacu yaravuye kusura undi hari data wacu wari utuye muri Gashora, nta masasu yari yigeze avugira muri ako karere muri icyo gihe, ntabwo mpamya ko hari n'umuntu baharasiye ahubwo bazanye abantu bapfuye. abo bantu rero ba icyo babise sinzi niba baranabikishije amasasu bashobora no kubikisha ikindi kintu kuko bari bambaye imyenda ukabona umuntu yambaye ishati itebeje isaha yambaye wenda barabambitse bararetse bambara imyenda yabo uko ntekereza bashyiramwo mu ikamyo bashyiramwo imyuka mibi simbizi sinabihamya ariko ababishe bazi uko babishe ariko nta muntu nabonaga afite ikintu cy'igikomere kandi uko urwobo rungana urebye ukuntu bari aho hejuru ubona begeranye no munsi yabo hashobora kuba hari hari abandi ntabwo rero kuvuga ngo baraharasiwe nta masasu yavugiye mu Bugesera muri icyo gihe niyo yavuga bari kuba ari nk'abasirikare bitoza kandi iyo hagaba hari abasirikare bagiye mu myitozo byabaga bizwi abantu bo mu kigo babaga babizi n'abaturage babaga babizi.
Kasirida Mukamurigo ndagushimiye cyane ubu butwari wagize bwo kugira ngo ushobore kudusangiza kuri ayo makuru adashimishije ariko ya ngombwa kugira ngo abumva ijwi rya Amerika aho bari hose babyumve. Urakoze cyane, ndagushimiye.
Ya murakoze cyane namwe kumpa akanya kandi ndagira ngo mbashimire umurimo mukora wo gushakira amakuru abantu mukagerageza kuvuga ukuri naho kuvunanye. Rwose Imana ibarinde ikomeze ibahe umugisha. Umunsi mwiza
murakoze cyane.
Washington ijwi rya Amerika.
Bamwe muri mwe bumva ijwi rya Amerika mumaze kumva amakuru twabahaye ku turere abishwe bajugunywemo, mwadusabye amakuru arambuye kuhitwa mu Kagohe. Reka nongere mbumvishe uko pote zigira nyirazo wigeze kuyobora icyahoze ari prefecture ya Ruhengeri ahavuga.
Simbizi niba hari ababigeze bahishingurwa Nyamagumba. Iteka nabo bajyanaga nibyo bakoraga babikoraga ninjoro. Ziko numvise ko hari abantu bahambwa hitwa mu Kagohe ni mu ishyamba riri hagati, urabona ikigo cy'abasirikari kiri mu Bigogwe.
Ndaruzi
ni hafi y'icyo kigo cy'abasirikari mu Bigogwe niyo babajyanaga. Ibyo byaje byaje kumenyekana nyine aho Rwanda bamenyeye ko abo bantu babishe aho bajyaga babajyana naho ngaho niho babiciraga. Ku Gisenyi sinzi ahariho, simbizi nk'uko nakubwiraga sinzi niba Prefe Nshunguye nka yaba hari ikintu yamenye cyo no kubata.
Ubu yari Prote zigira nyirazo bugeze kuyobora icyahoze ari prefecture ya Ruhengeri. Twashatse umuntu wakwemeza rwose ko ibyo zigira nyirazo avuga ari byo. Twabonye Major Pierre Claver Karangwa wigeze kuyobora gendarmerie yo mu Ruhengeri ndetse akaba yaranayoboye ibiro by'iperereza bya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu. Pierre Claver Karangwa, ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Veniste kunumya mu kiganiro.
None niki uzi ku Kagohe? Nawe wabwiwe yuko koko aho hantu hakingwa abantu?
Nibyo koko turutse mu Ruhengeri tugana ku Gisenyi ndi kumwe na Perezida Izigira Nyirazo.
Ubwo hari ryari?
Ntabwo nibuka neza, mbere yose ndi muri za 86 gutyo. Kuko navuye mu Ruhengeri 1988. Tureze mu ijenda umanuka ugana mu Bigogwe, yanyeretse ahantu hari vare ankese iri hagati navugawe n'umusozi wa jenda n'ishyamba rya Gishwati. Ni ikintu cy'ikibaya, mbese ubona avuga ko kigabanya mbese jenda n'ishyamba rya Gishwati. Aho abasirikare bo mu Bigogwe nyine bigiraga kumasha.
Ni uko agutungira agatoki ati ni hariya,
arambwira ko mbese yuko le politisiye ba kera babashyize aho ngaho agoshe turarutse nyamanuka muri iyo vare kubahita mu Kagohe. Urumva nta kindi kibazo nyine nongeye kuko ni
yaburetse gato. Buretse gato munyuza aho ngaho mu Kagohe arakubwiye ati dore aho abanyapolitiki bo muri 73 bahambwe. Ntabwo wigeze umubaza uti bahahambwe ryari, ni bande bahahambwe?
Muri icyo gihe nyine tuvuga ntacyo namubaje aho kanya, kuko nisije nyine najya nkunda nyine kuvugaho kubera yuko nahinduye igitarama. Ahubwo nyuma niho naje kumubaza ntese abandi bambwiye aho abandi bahambye abantu mu kagohe, ntibahambwe bandi. Ambwira yuko atamenye abahambwe kubera ko ababajyanaga nijoro, kandi ko ari abasirikare. Ati aba bamenya nabo bajyanye kujya kubabajugunya.
Ntabwo wigeze umubaza abo bantu bari bafungiye muri iyo gereza ya Ruhengeri, niba hari abari bafungiye ku Gisenyi bavanwaga mu Gisenyi bakajya guhambwa ahandi, hari n'abavanwaga mu Ruhengeri bakajya guhambwa ku Gisenyi? Biraruhije neza kumenya wahambwe hehe na ryari, ariko umenya abasirikare babajyanye wamenya nabo bajyanye?
Oya, icyo kibazo nabo nakimubaje, kandi ndi murenge ntabwo nigeze nshaka kugikoraho mbese akete. Kona unaga nyina ari dosiye monitoroshye, ubwo ari kuhakurikirana yazagira akazabya abasirikare bajyanye abarugo ibintu byatangiye kuvuga.
Ariko nubwo bwose wari umunyagitarama wari ubibwiwe n'umuntu w'umunyagisenyi, nta turere twari tukirimo hagati yawe na Zigira Nyirazo, no kubikubwira nuko ntiyigeze tekereza yuko uri umunyagitarama, yari abikubwiye nk'umunyarwanda agira ngo ubyumve, yenda agira ngo munabiganireho.
Oya, nta kiganiro twakoze rwose kirambuye kuri icyo kibazo byahagarariye aho ngaho.
Ariko ubungubu iyo ushuje amaso inyuma ukabitekerezaho, ndetse ukumva mbikubaza uyu munsi, wumva ari ikintu gikwiye uko abo bana, abo buzukuru, abo bapfakazi bamenya aho abantu babo bashyinguwe?
Ni ikintu gikomeye cyane, kuko nishyize umwanya wabo gutakaza umubyeyi wawe agapfutazi aho wamuhambye. Ni ikintu gikomeye cyane, yibura ubashije kubona aho yibura aho bamuhambye ukashyira akarabyo, yibura waba ukoze ideye yawe n'umutima wawe nawe ukaba ugiye mu gitereko.
Wigeze wongera kuganira? Ndashaka kumenya icyo mwabiganiriyeho nyuma yabyo. Hari ikintu mwigeze mubiganiraho ku buryo wabonaga ari ikintu avuga ati cyabaye kitagombaga kuba?
Nibyo, nyuma yonyeho mutangiye kuyizana kuri Vadura Amerika twakivuganyeho. Nasanze rwose ndawe ambwira ko mwavuganye kandi bihagije, kandi akavuga ko yakubwiye nyine ibintu nyine uko yabibonye byose ntacyo aguhishe, kandi numvaga nawe ari ikintu kimubabaje yifuza yuko iyo dosiye rwose yajya ahagaragara, cyane cyane abarenganye bakarenganurwa.
Pierre Kave Karangwa, ndagushimiye cyane, mbikuye ku mutima, gahoreho.
Bakagira Imana Veniste, Imana igufashe.
Nibutse ko bamwe mu bavugwa ko bajugunywe mu ishyamba ryo mu Kagohe babaga bakuwe muri gereza ya Gisenyi cyangwa se ya Ruhengeri, nk'uko twabwiwe na Polinaire Bikorimana, wigeze gushinjwa gushaka gukora kudeta muri 1980 ndetse akanabifungirwa hamwe na majorori zinde. Icyo gihe Bikorimana yari kapiteni, yatubwiye izina ry'umusirikare wabatwaraga avuga Ntuyahaga. Kubera ko iryo zina risangiwe n'abantu benshi, tubisabwe n'imiryango ya bamwe muri bo, twamusabye kugaruka akadusobanurira neza uwatwaraga izo mfungwa.
Ntuyahaga wari muri promosiyo ya 12, akaba ari yarakomokaga muri Karago, akaba ari umusanzuru wa Habyarimana. Umugore witwaga Maria yavaga rimwe na madamu Agata Kanziga Marerezuma Ntuyahaga, n'uwo Mariya umugore bitabye Imana. Uwo Ntuyahaga rero yamuha informasiyo yari kwiga indege mu Bubiligi. Ntuyahaga uwo ni muri promosiyo ya 12, naho uwo Ntuyahaga uvuga wundi ukiriho ni muri promosiyo ya 13, akaba yarakomokaga ku Kibuye muri komine Mabanza.
Urakoze cyane gukosora, ndagushimiye Bwana Polinaire Bikorimana.
Washington, ijwi rya Amerika.
mukomeje kumva ijwi rya Amerika. Abanyapolitiki bagera kuri 60 barafashwe, barafungwa, baricwa, baburirwa irengero. Ubwo ni nyuma ya coup d'etat muri 73 mu gihugu gifite inzego z'ubutegetsi. Juvenal Habyarimana ntakiriho, ariko kuba batariho ntibivuga ko yasize atavuze. Nashoboye kubona umwe mu baganiriye nawe kuri icyo kibazo cy'abanyapolitiki bishwe uhereye kuri perezida Kayibanda. Uwo ni Madame Karwera Mutwe Esperanci, wakoze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, muri Perezidansi ya Repubulika, muri Perezidansi y'Ishyaka rya MLND, ndetse akaba yaranahagarariye ikinyamakuru Jeune Afrique mu gihe cy'imyaka igera kuri 30 muri Afurika yo hagati, afite icyicaro i Kigali, ndetse no muri Afurika y'Uburengerazuba afite icyicaro i Dakar muri Senegal. Gade Karwera Mutwe Esperanci, kaze neza ku ijwi ry'Amerika.
Urakoze Venuste kumi kaze, ndabashimiye.
Nkwakiriye uyu munsi nk'umushakashatsi, ndasobanurira bumva ijwi ry'Amerika. Umushakashatsi kubera yuko ni wowe wafashije cyane umwanditsi uzwi witwa Baudouin Paternostre de la Merieux, akaba yanditse igitabo cyitwa Toute ma vie pour vous mes frères, ubuzima bwanjye mbakorera mwebwe bavandimwe banjye. Ni igitabo yatuye Perezida Kayibanda, yanditse ku mibereho no ku buzima bwe. Ukaba ari wowe wamufashije gukora ubushakashatsi kugira ngo ubigereho, wifashishije abantu bari bazi Kayibanda, benshi b'abanyapolitiki barimo na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Akaba yaravuzwe cyane muri kino kiganiro, ikaba niyo mpamvu nifuza kukubaza, mbese muri ubwo bushakashatsi bwawe kuna wamushyizemo, ni iki wamubajije?
Nibanze cyane ku bantu bamenye Perezida Gregory Kayibanda, mbaza abo bakoranye, abaturanyi be. Sinashoboye kubaza abana be kuko piyo niwe nibanzeho, ntiyagize icyo antangariza. Ariko abandi bose nabajije barenga 30 bagize icyo batangaza. Umbajije ikibazo nabajije Perezida Habyarimana, ndagira ngo nkubwire ko nagiye mfite ubwoba njya kumwaka interview ngira ngo ntanansubiza. Ndamubaza ntese mwazemera kuba mubo nzabaza zerekeranye n'imibereho ya Perezida Habyarimana n'imibereho ya Perezida Gregory Kayibanda, kubera ko mwakoranye kandi cyane cyane wamuvanye ku butegetsi? Mbona arambwira ati uzaza ubimbaze. Ndamuteguza n'icyo kiganiro kizamara amasaha abiri kandi nzagishyira kuri kasete, ukuvuga nzagifata amajwi nzayafata. Ati nta kibazo. Noneho rero nireka nguhe umwumvo umusogongere w'ibibazo nzakubaza. Nzakubaza ninde wishe abanyapolitike bita wabo muri Gitarama? Ati yewe, ati abo bantu barabanyicaye. Ndataraka nti Monsieur le Président, bakwicanye abantu ntabwo uza babishe? Arambwira ati ntabwo biza, ariko biraboneka, ati baragaragara ko bahari. Ibyo ari byo byose ngewe uko mbibona bishwe na Leta, kuko ababishe bari bakoraga bagize urugomo mu rwego rw'imirimo bari bashinzwe. Abo bantu bishe bishwe n'ababarindaga. Ariko kandi nyakubahwa Perezida, ibyo bintu mu mateka bizakubazwa.
Ibyo ngibyo warabimubwiye?
Narimubwiye nti mu mateka bizabazwa umukuru w'igihugu, kuko nta kuntu wazavuga ngo ntiwari ubizi. Wari ufite za serivisi za renseignement n'izindi za contre espionage, n'ubundi buryo umuntu wese yigirira bwo kubona amakuru, kuko twebwe ba Rwanda twagiye dushaka ayo makuru turayabona. Rero bizakubazwa. Arambwira ati nibyo, ati uri umunyapolitike ibyinshi bikugerekwa ku mutwe, ari ibyo wakoze n'ibyo utakoze. Ati ku giti cyanjye, ku mutima wanjye, n'imbere y'Imana niyo iducira urubanza ati ndakwemeza ko nta maraso yabo banyapolitike mfite ku ntoki. Ikibazo cya kabiri namubajije ntariko mu minsi yakurikiye binatinze cyane mwabahaye leta yabahaye icyo twakwita impozamarira. Ubundi impozamarira mu rubanza bitanga kugira ngo nyine bahozahoze abababaye. None ko mwatinze guhoza iriya miryango biki ni kandi gutanga impozamarira byerekana ko umuntu yaba yemeye n'icyaha. Rero njye uko nkora ugusesengura kwa politike ko leta y'u Rwanda yemeye gutanga impozamarira ku miryango yabo bishwe uvuga ko mwemeye icyaha ati nibyo ntariko mwaratinze atariko ugutinda biruta guhera ati kibi ni uko byari guhera. Ndongera mumaza ikindi kibazo ntese ko mwatanze impozamarira ubwo mukaba mwaremeye icyaha ko kiri kuri leta y'u Rwanda muyobora muzagira igihe cyo kuzasaba imbabazi muri rusange abantu bose bashobora kuba barabuze ababo muri iriya nkubiri. Arambwira ati kuri iki gihe simbibona ntabyo mfite nakubwira ngo bizaba iki gihe ni iki ariko ntabwo ari impossible uvuga ati birashoboka. Icyo kiganiro twakirangirije aho mubwira ko nzagaruka kuko yari umusogongero mubwira ko nzagaruka igihe azambwirira noneho nkamufata amajwi kuko ibyo yambwiraga ibyo ndakubwira narabyandikuraga mu rwego rwa stenografi yanya bwa buryo bwo kwandika ibintu wihuta nayo nageze mu rugo ndongera ndabyandikura mbishyira ku mashini mbishyira muri archives zanjye. Malheureusement ntabwo nagize igihe cyo kujya kumufata amajwi ariko namubajije ku ibyo twavuganye yabinyemerera nubwo bitari bifashwe mu majwi kuko abandi bose nabafashe amajwi usibye abantu batatu ari Habyarimana n'abandi babiri ariko bazashaka wenda inyandiko zabo cyangwa imvugo zabo ibyo bavuze nabiba.
No kuvuga yuko nibi ngibi uri mumbwira urabifite aho byanditse?
Ndabifite narabyandukuye nabyoherereje na paternostre de la mairie ibyo numva navuga kuri ubwo bushakashatsi nkubwiye uko perezida yabimbwiye nkaba ngira ngo nshyireho kitonderwa ntabwo hano mpagarariye umuryango wa perezida njyewe ni ku giti cyanjye ku byo numvise muri ubwo bushakashatsi bwakozwe dutegura inyandiko y'ubuzima n'imibereho ya perezida Grégoire Kayibanda.
Nubundi nagutumiye kugira ngo udufashe kumva kubera ko ibyo ngibyo ni ibintu byari bikenewe kubera ko abantu ntabwo bumva neza uko Habyarimana yamenye ibintu cyangwa atamenye ibintu ntibumvaga mbere y'uko tukumva muri kino kiganiro ukuntu umukuru w'igihugu atari kumenya ko ibintu birimo bibera mu gihugu kandi ari igihugu cye. Ubwo rero uje kutwongerera ariko uranyemerera nkubaze kubera yuko kimwe nabumva ijwi rya Amerika ari akabazo mfite wigeze umubaza uko Kayibanda yabayeho irwerere wigeze umubaza uko Kayibanda abayeho ikavumu wigeze umubaza uko Kayibanda yapfuye nuko yashyinguwe wigeze umubaza kuri icyo kintu?
Namubajije niba yaramenye urupfu rwa perezida Grégoire Kayibanda. Namubajije nti nyakubahwa perezida wamenye ute ko uwo wavanye ku butegetsi perezida Grégoire Kayibanda yitabye Imana? Arambwira ati umunsi yapfuyeho bambwiye ko yapfuye mu rukerera nabimenye mu gitondo mbibwiwe na Colonel Sagatwa ati niwe wantelefonnye arabimbwira. Ese ntabwo washatse gushaka kumenya igihe baramushyingurira ngo nawe uje kuba wamushyingura? Ati nahise mpamagara Kavaruganda Joseph. Cyo gihe ndakeka Kavaruganda Joseph yari perezida wa cour constitutionnel rurinda iremezo ry'itegeko nshinga ati nabaje kavwa Uganda niba nshobora kujya gushingura president Gregory Kayibanda aransubiza ngo ne kujya gushingura iyo mbwa oya ntiyavuze gushingura ngo nzuje guhamba iyo mbwa mumbabarire ndabivuze ubundi muri mu biganiro nk'ibi hari n'ibigambo umuntu yavuga ati reka ne kubivuga
turi hano kugira ngo tuvuge ukuri tumenye ukuri twubaka u Rwanda ziri kinyoma iyo tuza kuba turi kuri televiziyo twari gushyiraho twatuyungiro tubuza kubona ibintu bibi ariko nkuko umuhungu wabizindore yabivugaga agira ati twiteguye kwakira ibintu byose ariko tumenye ukuri ndibwira yuko ubunange hano mpagarajwe rya Amerika twiteguye kumva ibintu nk'ibyo ngibyo ariko abanyarwanda bakamenya ukuri bikoranywe icyubahiro ugomba uwo nyakwigendera komeza utubwire yarabyemeye ati yarabyemeye se najyayo
naramubaje nti hanyuma se ntiko numva iyo nama atari nziza kuki wayikurikiye yaguhaye zihe ngingo remezo zigaragara kugira ngo abe yakubuza kujya gushyingura uwahoze ari umukuru w'igihugu arambwira ati yarambwiye ngo kavwa Uganda yabwiye Habyarimana ngo uriya ni umunyururu wakatiwe urwo gupfa hanyuma uza kumubabarira ubu none se wiyemeje ko buri munyururu wese uzajya upfa mu Rwanda uzajya ujya kumushyingura ariko Gregory Kayibanda ntabwo yari umunyururu usanzwe cyambere na mbere ntiyari agifungiwe muri prison yarafungishijwe ijisho iwe ubwo rero njye ntabwo namufata comme prisonnier ntabwo byumvikana kuba utaragiye kumushyingura ati nagiriwe inama n'umuntu ushinzwe iby'amategeko nuko bizageze ntese wewe ntugiyeho monsieur le président hari intumwa ikomeye ifite umwanya ugaragara muri leta y'u Rwanda waba warohereje kuguhagaranya arambwira ati hagiyeyo colonel Sagatwa ariko ntabwo ntisuka kumusuzugura ariko ntareme yari afite mu butegetsi ni umwanditsi umukarani wawe ni ndumva igarade itari hagije arambwiye ubwo urumva nti urumva hari amakosa mukora rimwe na rimwe mbabariye nti nk'iryo ndabona barakugiriye inama mbi arambwira ati mu buzima ni fo satandra tu mu buzima uritega byose ntabwo wakwitega ibyiza gusa harimo n'ibibi bikorwa nuko byagenze arambaza tumaze kubaza abantu bangahe cyo gihe nari ngeze nko ku bantu 20 muri 30 nagombaga kubaza yifuza agira amatsiko yo kumenya ibibazo ngenda mbaza abimubwira ko buri muntu mugenera ibize gurikije uko nabo uko nzi uko nabwiwe cyangwa uko namenye imibanire ye na president Gregory Kayibanda mubwira ko bose ntababaza ibibazo bimwe umushoferi we witwa Ndindiri naragenda mubazani mbwira Kayibanda yari umuntu ki umugeze umuvane mu gitondo umugeze ni mugoroba abanyapolitike bafatanyije guhirika ingoma ya cyami bandikanye za manifeste ya manifeste yise manifeste y'abahutu nabo nababajije uko bakoranye politike none wewe president narinje kukubaza wowe wamusimbuye umvanye ku butegetsi uko wanamubonye nanyemoje n'ikibazo uko bakoranaga mbwira ko yari umutegetsi mwiza urakara rimwe na rimwe byo birasanzwe ariko ko yari umutegetsi mwiza
muvugana hari akantu wabonye kakwereka koko uko Habyarimana yababajwe n'urupfu rwa Kayibanda
iyo umuntu aganira n'umuntu imbona nkubone umureba mu maso nawe uri umunyamakuru hari ibisubizo ubona mu maso y'umuntu ukamubona niba kubeshye niba kubwiye igisubizo cyo kukwikiza niba kubwiye igisubizo cya diplomasi
naho uko nshaka hari mu maso umureba Habyarimana hari icyo wabonaga kikwereka yuko ibyo akubwira ari byo
mu maso ye Habyarimana iyo yarakaraga yakoraga muri cya gisuguri agisubiza inyuma.
Mhm.
Iyo babaye nabwo yayihanaguraga ayasaga n'uwihanaguye mu maso naho arimo guhanaguramo agahinda. Ibyo narabibonye kandi kindi kinyemeza koko yambwije ukuri ati yari umutegetsi mwiza nakundaga ari ibindi bintu yambwiye by'ubuzima busanzwe ko Kayibanda yicishaga bugufi ambwira ukuntu hagati yaho Perezida Kayibanda yaturaga no n'abaturanyi be atashyiragamo za bariyeri ko yakinguraga ko iwe hagendwaga hari abari bafite n'ibyanzu banyuramo bajya kumusura cyangwa n'abanyuramo bajya kubasura ubwo rero byangiritse ko Perezida Habyarimana yazi ubwiyoroshye bwa Perezida Kayibanda. Ikindi yambwiye ko hari n'umubikira wari mushikiwe ndakeka ni Mama Godeli nawe yagiyeyo ubwo nkaba mvuze ntubwo wenda nkaba ubwo nibyo nge mvuye nitekereje ntubwo yumvise ko umuryango we wari uhari
mu kanya wagira guti ntabwo naje muri kino kiganiro mpagarariye umuryango wa Habyarimana nibyo mvuga nibyanjye birandeba byavuye mu bushakashatsi bwanjye nakongera ukujya wewe ndabona ari nkaho bikuva mu mutima ariko se ntabwo butewe nuko yenda uvuze ibyo utagombaga kuvuga kubwo bushakashatsi bwawe ubushyize hanze yenda bitagombaga yenda bamwe batifuzaga yuko ibyo Habyarimana yavuze bimenyekana kandi cyane nk'abavuga bati yarapfuye ubwo atakiriho ibyo twamuvugaho byose nuko nguko byagenda abandi bakavuga bati ibyo yakoze ntibikwiye kumenyekana ntabwo uba ufite yuko bishobora kukuviramo ingaruka mbi kubera yuko wavuze ibintu wabwiwe n'umukuru w'igihugu.
Iyo nza kuvuga ibintu nabwiwe n'umukuru w'igihugu mu rwego rw'akazi nari nshinzwe byantera isoni kuko hari naba nciye ku itegeko ry'ibanga ry'akazi rigomba kutugenga kugeza tugiye mu nzu. Ikindi ntabwo bamfite bwo kuba natangaza ubushakashatsi bwanjye kuko n'ubundi nzandika igitabo. Muri icyo gitabo rero ibyo nabonye mu migendekere y'igihugu mu mibanire y'abanyarwanda baba abanyapolitike cyangwa se abatariho nzabishyira ahagaragara ntawe ndesheye uzumva namubeshye icyo gihe afite uburenganzira bwo kujya kubishyira imbere y'amategeko n'ubu nuwakumva iki kiganiro akumva ko hari aho kimubongamiye yazajya kubishyira mu mategeko nziburanira. Ibyo rero ni ibyo nakoze mu mwuga w'umunyamakuru nawe urabizi ibyo tubonye twe turabivuga.
Madame Esperance Kagwera Mutwe ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Nanjye ndagushimiye cyane kuba wangize umutumirwa wawe muri uyu mugoroba urakoze.
Ubuhamya Kagwera Mutwe Esperance yahawe na Perezida Juvenal Habyarimana ku yicwa ry'abanyapolitiki muri 73 nibwo ubushoje ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu mugoroba hamwe na Etienne Kadekezi wagihagarariye. Mbashimire mwese kuba mukurikira Ijwi rya Amerika buri munsi kandi buri benshi nari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Ijwi rya Amerika ndabasuhuje aho muri hose.